Chichokele ndikale, ndizona chibwelele ndikale Ndi mafuni sisa, ineo nditabwela Kumano vuto, ndizo mwendi makumba Ineo nditabwela Nditasewa saka teni Nikumange sachi teni Marifu waja teni Chomwe ndikufuna, mwezi ndipembelela Kuti sikulina, ineo ndizabwela Chomwe ndikufuna, mwezi ndipembelela Kuti sikulina, ineo ndizabwela Mwezi ndipembelela Muzini pembelela Inani zabwela Inani zabwela Muzini kila Nizabwela Muzini kila Nizabwela Magobo ndikukwira Sia muyaya Magobo ndikukwira Azata Muzini kila Nizabwela Muzini kila Nizabwela Magobo ndikukwira Sia muyaya Magobo ndikukwira Azata Panyo kumuzi patu mbili naipa Ati nipanu ningwe ndajotawa Kumasa kusiwa mbuya madalisa Siku mbili muzi nizaenda chikala Mbuya kalemu Kaliba yanga kute Ineo ndizabwela Muzingo dikela Wasaona kujeda Tawiku wela Yangu sala pangono Wasaona kujeda Tawiku wela Ningo weka pangono Muzini pembelela Muzini pembelela Ineo ndizabwela Ineo ndizabwela Muzini kila Nizabwela Muzini kila Nizabwela Magobo ndikukwira Sia muyaya Magobo ndikukwira Azata Muzini kila Nizabwela Muzini kila Nizabwela Magobo ndikukwira Sia muyaya Magobo ndikukwira Azata Muzini kila Nizabwela Muzini kila Nizabwela Magobo ndikukwira Sia muyaya Magobo ndikukwira Azata Muzini kila Nizabwela Muzini kila Nizabwela Magobo ndikukwira Sia muyaya Magobo ndikukwira Azata
This is best music from Kumpewi Studios